pambana kuwa huru kishuja, nafsi yangu na machungu. Rest in peace Kimathi, Ronald Gala, Harry Thuku. Nafungua minyororo mlizofungwa, mimi sugu babu nogopa mzungu, mina mogopa Mungu. Wanadai kutukalia, wanafry tukunia, wanadai kuntumia, nshagundua na wakazia. Nasukuma mpaka ijipe, hii ni sauti mtaisikia. Damu ya mau mau, hapa ni ushinde, nimekujia. No retreat, no surrender, kaza kamba za boot. Nimerudi kwa komboa, kagorila ndani ya bush. Jaitambua kuteveva, kisoja nko kwa boots. Nazidi kwa patichi, ngoma safi na ni true. Nachotaka unaweza pata ukijituma na ujipush. Tega kitenda wili, mali chini na unajuu. Chapa, kazi kichizi, mena wiri nka kuproof. Daftari na kalamu, mashahiri, mtasalute.
Mau maji, mau waji, katikati wa mau laji. Yeah, waraka wa mahujaji kwa mashahidi wa Yehova. Mau mau maji maji, mau maji, mau laji kwa muumbaji. Kutoka kwa mwitaji anayeomba, anayesonga, mtafutaji anayenyonga, mvutaji anayeongwa, sinjaji anayepole, tikadi baadaye nongwa, kizazi atakayepona ni nani? Kije kitile ngware wangalambe, nimesanuka leo siseme maji wala bangi. Aluta continue, we utajuta ukintibua, haina maseko wala mputa, king kuta na ntambua. Igali, wasomi wenu wanasaka job, wakikosa watarob kaile bank job. Italy, Italian job, dunia imevamiwa na alien mob, mebaki war wa safari and bob. Mazee wangu inafaa kusukuma twende mbele, si uchawi ni kujituma, usijifumwa kwenye ndele. Know what you standing for, battle still play them on. Join the revolution, this is my homage war. Mau maji, mau waji, katikati wa mau laji.
A governess in the area, so listen to what I tell ya. All I need is one mic, go tarire ma odo ma takonye ne maige na marigeru. Dige hota go tarire chararuku. What we've been through is beyond me for sure, but nonetheless is a blessing in disguise. The gangsta guru, victory is ours. Uradi wa mwene nyaga kumakia bereria, to spread the love, the joy, the peace, and cut the cord of pain and oppression. Take mure, we are the light in the darkness. Our essence is greatness, in the end we will be